Yeah. Say record.
I told ya.
Shoot it up, shoot it
R&B. Let's go now.
Niko ndani ya club, niko na huyu dema na dakisha. Sela wanauliza nani anaitwa. Niko zangu yepi nimekausha. Jina Hanifa, alivyo mzuri anadatisha. Sela wanauliza nani anaitwa. Lakini mimi nimekausha. Kuanzia juu mpaka chini, huyu dema ana siri. Hiyo siri naijua mimi. Kawapika chini ila sijui kwa nini ila yeye kanipenda mimi.
I told ya
niko naye huyu dem kokote aliko simfate. Niko naye huyu dem nakupa tahadhari ona. Niko naye huyu dem kokote aliko simguse. Niko naye huyu dem nakupa tahadhari ona. Shubiru shubiru wanashoboka, sharo baro wanajipitisha. Wanajiuliza nini nampa. Toto mzuri nimemdakisha. Mimi nimekausha, sina noma na mtoto wanipa. Si tunajirusha na vyo katika. Huyu mtoto wananidakisha. Kuanzia juu mpaka chini, huyu demu wana siri. Hiyo siri naijua mimi. Ni wengi kawapika chini, ila sijui kwa nini. Ila ye kanipenda mimi.
I told ya, let's go now.
Niko nae huyu dem, kokote aliko simfate. Niko nae huyu dem, nakupa tahadhari ona. Niko nae huyu dem, kokote aliko simguse. Niko nae huyu dem, nakupa tahadhari ona. Shubiru, 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 shubiru. Kambali nae. Shubiru, 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 shubiru.
Miaka kama nane baby honey niko nae. Kila day na kwa mpya napenda kona na nae. Kisike harusi juwa na wana nae. So kicheche so mapepe wache watoto azai. Chumoke out komesha masista du. Emu dhara we mwenye matabia du. Kiwa na mimi Mr. Blue kila kitu du. Inyimba kwa kabuso get carry. Wanasema tupendani wengine washa chana. Wakati tuko nyumbani tabia zinafanana. Kambali nae kuna mekatiza kwa kita. Sende tumbayo sijo cover me wana vicha. Kwanza takata Billy demo superstar. Mpaka home tabata wanajua na nifa. Subiri aje kifika nondoka nae. Pigeni mziki wazi wazi cheze nae. Hachani nami siachani nae. Anapenda na nami napenda na nae.
Niko nae huyu dem kokote aliko simfate. Niko nae huyu dem nakupa tahadhari ona.
Shobe shobe tu. Come, Bali, night. Oh, you're down.